qarax miina oo habeenkii xalay ahaa ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa dhaawacay tiro askar ah, iyadoo dhaawaca qaarkii uu culus yahay. Askarta ayaa la weeraray iyaga oo gaari saaran. Warbixin kooban waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray Faadumo Yaasiin Jaamac.
Lix askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka gobolka Bari ayaa habeenimadii xalay waxa ay ku dhaawacmeen qarax miino oo la dhigay wadada laamiga ah dhinaceeda, waxaana qaraxani waxyeelo u geystay mid ka mid ah laba gaari oo ay saarayeen ciidamada ammaanka oo xilligaas ku guda jiray howlgal ay ku sugayeen ammaanka magaalada Boosaaso. Qaraxa kadib waxaa bilowday rasaas codtay muddo kooban. Sarkaal ka tirsan ciidamada booliska gobolka Bari ayaa VOA u sheegay in lixda askari ee dhaawacantay saddex ka mid ah uu dhaawacoodu culus yahay. Guud ahaan dhaawaca askartana lagu dabiibayo isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso. Ciidamada booliska gobolka Bari ayaa durbadiiba waxa ay soo gaareen goobta wax ka dhaceen, waxaana bilowday howlgal ciidamadu ay ku goobayaan cidii falka geysatay. Lamaha ammaanka ayaan wali wax wara ka soo saarin qaraxaan askartu ay ku dhaawacantay mana jirto cid sheegatay. Faadumo Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.